Mapenzi kwa madawa dawa, niko vipi na cheki wa super wakilegeza
I'm a dumb defeat.